Ili beat la kibabe, alafu maninja ya kidaba. Mexicana like a villa.
We come around, sasa de baludi mi stay shanch, nipi dollar pounds. Zote nizi wicked in the back. Snitch, head and shovel drop, then imagine joko funzi rap. Tozi so ku teach you how to dag, ha. Flow for flow, show for show. Mi stali bingi wege piki chapo, dani just stole. Nataka, Rams and Joe, jipange na dough. I daddy scored the like a villa, no more brand the show.
Ni muda wa biashara, mata yote kwenye paper. Mko poka simpa leo, yuko keshi shari. Na longi hii, ato feel it, siki chali. Mufiri, swari, firi, siku to wake it down. Sasa tuko up on top of we rock town. No more selfishness, we on the business rapper. Uchoto kushne, na maji kumu papa. Romana niko hapa, kuzi saka chapa.
Joka busy, flow biashara wanapendaga mashize. Pesa mingi mingi dala kwenye pocketize. Usinitafute siku hizi niko busy. Head up! Hala. We got a chain cheddar, tumekata ngebe, tuna shine kwenye kebe. Mwendo pole kama kobe, tuna safiri ya ndege. Wanapata dege dege, huu mziki wa mahela. Mexicana biashara.
Vululu vululu mwanzo mieni koine. Tusha kwa pigi renge nye viga kumtukome. Mabobye vye jicho kwenye peruka na magen. Wakina nani misi waone. Vululu vululu mwanzo mieni koine. Tusha kwa pigi renge nye viga kumtukome. Mabobye vye jicho kwenye peruka yeah. Na magen. Wakina nani misi waone.
Mr. Businessman, he the business van. Me na kid that game, tuna push goddamn. 4-4-10, shit. Bitch na nuka vundo wa my MC's Marahem. Wame vangu otise like a Leon Aliona. Sometimes Kona, Mexican Afoma. Keko boy finance, Sam, Dr. Koma. Oki yellow tie, yes I made it. Biba,
you cool my man?
Yeah I'm cool my nigga. Hope you are cool man too.
That's true, nah. Kushinda sinza na kulala madale. Wambie haters na masnitch wasilale. Tae yuna vaa booty, weka vae suti. Matumizi ni sawa ila tukipato tofauti. Na mwilo mbuzi ila na roho ya tembo. Niki wapo MC's wanajipanga ka sembo.
I say climax divo ndani ya mdundo madhubuti. Mizuka ipotele na paa imefungo parachuti. Sicheki na goli na ya kumuta mashuti. Wezo wangu mingi kwa oni dosi nusu kaputi. Bibo doro flow doro stars wa kutesa. Ezi kasi na zogona saka shows ilete pesa. Switch wanazo switch na post switch. Aibu yao mesnitch wa tikunja baso wano kunchua dada zao.
Vululu vululu mwanzo mieni koine. Tushe kwa pigi renge nye viga kumtukome. Mabobye vye jicho kwenye peruka na magen. Wakina nani misi waone. Vululu vululu mwanzo mieni koine. Tushe kwa pigi renge nye viga kumtukome.
Kuzaliwa au kujuta kuishi. Ana heri tu ungeza kuzaliwa hata kula unapekua. Lala mwisho saa 12. Mapenzi unakibiza ila ukili.